dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Tariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 ngaruka mwaka n'umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu. Kuri uyu munsi bahaye insanganyamatsiko igira iti guha agaciro mwarimu no guteza imbere umwuga we. Isi yose ibigomba gusubiza amaso inyuma ikareba agaciro mwarimu afite cyane mu muryango abayemo. Uyu munsi ku rwego rw'igihugu mu Rwanda wizihirijwe mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe ijwi rya Amerika yari hari ni nayo mpamvu dusangire ijambo yibanze kuri iyi ngingo. Turareba kuruta imibereho ya mwarimu munsi ku wundi. Ese mwarimu wo mu Rwanda abayeho ate? Ese umushahara agenerwa ungana n'ibihumbi 40 by'amafaranga ku bakinjira muri uyu mwuga bayavugaho iki? Ese umwuga w'ubwarimu wawe ukora nyuma y'igihe kirekire nk'imyaka isaga 20 ukaba wagira ibindi wigezeho bifatika? Ese gahunda ubutegetsi bwashyiriyeho umwarimu nk'ikigega umwarimu usakone n'izindi gahunda zicyunganira araho zigeza mwarimu? Ese umurundo w'ibibazo bishingiye ku mushahara w'intica n'ikize nk'uko bawuvuga bikigaragara muri uyu mwuga ubutegetsi bubivugaho iki cyane ko atari bishya mu matwi y'ababyumva n'ababibwirwa? Ibyo kimwe n'ibindi turabyibandaho ikaze muri dusangire ijambo mwateguriwe na Kabagira ubusa.
Kuri radio y'ijwi rya Amerika dutangiye ikiganiro dusangira ijambo kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu. Turi kugenda tureba mwarimu ubuzima bwe bumeze bute, umuze tukugezeho watangira wibwira abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo uri we.
Murakoze. Njye nitwa Mutabazi Theodore, ndi umwarimu muri Ecole Primaire Cyuga, umurenge wa Jari, akarere ka Gasabo.
Mumaze imyaka ingahe mukora ku kazi ko bwarimu?
Ako kazi nagatangiye mu mwaka w'1982. Urebye kugeza iki gihe uyu mwaka turimo ndabara imyaka 34.
Imyaka 34 mu kazi ku bwarimu, umuntu yavuga ngo mwavuye he mugera he?
Twavuye mu buzima ububi twari turimo, ariko butari bubi cyane kubera yuko nakaza umuntu yashatse arakabona aragahabwa aragakora, kandi ako kazi kaba gatunze umuntu. Iyo myaka yose rero namaze ni muri ako kazi, na n'ubu nkakirimo njye mbona kantunze uretse imibereho imwe na rimwe idashimishije.
Uhembwa amafaranga angahe muze?
Ku mushahara umwarimu urebye ibintu bagenda bakuramo byinshi cyane, birimo ibyo bita TPR, ibyo bita RAMA. Umushahara nsigarana ni 64,000 by'amanyarwanda.
Ufite abana bangahe mu muryango? Twabara ko bimeze bite
mu muryango wanjye? Mfite abana 3 b'abahungu. Babiri bari muri kaminuza, umuhererezi ari mu mwaka wa 5.
Babiri bari muri kaminuza, umuhererezi ari mu mwaka wa 5. None muze ayo mafaranga 60,000 uyashyize ku isoko bivamo?
Urebye ubuzima bwa mwarimu ni ikintu kitangaje kandi kigoranye. Tugerageza utwo duke dufite kutujera nk'uko tudufite, umuntu akabaho tukabona ukwezi kurarangiye ukundi kuraje, ariko tutujera nk'uko tutubonye. Mu buke bwatwo nanjye ntabwo niremereza ngo mfate ibyo ntashoboye kugeraho.
Ni ukuvuga ngo ugiye kurya uhahisha ngahe?
Iyo ngiye kurya urebye umushahara nyirizina ubwayo ntabwo ushobora kumara ibyumweru 2, ariko kubera yuko n'abaturage baba batuzi batwizeye n'imibereho yacu bayizi, bagerageza kudufasha noneho tukakora ibintu byo bita kwikopesha bakatugoboka. Wenda na sako rimwe na rimwe hari igihe tuyiyambaza ikaduha ibintu bita za dekuveri. Ibyo byumweru 2 bisigaye umuntu ubuzima bukongera bukicuma, buhora duhora muri negative ku byerekeranye n'umushahara wa mwarimu. Ntabwo tubumbye ngo tuve ku itariki ya mbere ngo tugeze ku yindi tariki umushahara rwose utararangira.
Iyo ni ingingo y'umushahara yagumye gukomozwaho kenshi. Ese umuntu yavuga ngo mwarimu nawe ashobora kuba yakubaka inzu igaragarira amaso cyangwa akagiraho ataha?
Rwose mu buzima bw'umwarimu n'umushahara afite nta bushobozi afite bwo kwiyubakira inzu, uretse yuko duhemberwa kuri za banki none umuntu akaba yakwiyambaza banki ku buryo iki gihe ni iki mu myaka 5 6 baguhaye udufaranga ukagenda wishyura duke duke nicyo kintu ushobora kugira ikintu ukora kugira ngo ugure akabanza ariko no kugira ngo uzayiza muri zuzure nabyo ni ikindi kibazo muri make mbese umushahara mwarimu nagushobora kumwemerera kuba yagira inzu yubaka
mukomoje ku buryo mwarimu ashobora guhabwa inguzanyo kugira ngo abashe gusunika yiteze imbere mwarimu nkawe ufata ibyo 50,000 wambwiye amafaranga utashobora kurenza nangahe mu nguzanyo badashobora kukurengereza
bagenda babara uko amategeko yabo abidusaba niba mpembwe 62,000 bakuba n'imyaka 3 n'amezi 4 noneho bakareba umushahara globali waba ufitemo muri iyo myaka rero niba babona udashobora kugera ku 500,000 wowe babaguhari hasi yayo 300,400 kugira ngo hagire utwo wisagurira baguhe utwo tundi dusigaye nguko uko bagenda babikarikira nago baguha amafaranga batazi ubushobozi uzagira bwo kugira ngo wishyure banki warangiza kwishyura ukaba wakongera ukiyambaza banki kubera yuko ayo mafaranga adashobora kuba yazamura inzu ushobora no gutekereza kuzubaka inzu kamara n'imyaka 10, 15, 20 utaragera ku nzu yo kubamo wihorera mu kode gusa ayo baguhaye nta nubwo ashobora no kugura ikibanza ni ukugenda buhoro buhoro ufata akantu gatoya wongeraho kandi yongeraho kandi kugeza igihe uzagera kuri icyo gikorwa
tuvuge wenda baguhaye 300,000 ubu uzabyishyura mu gihe kingana iki
300,000 rwose ubyishyura mu myaka 2 n'igice njyewe uko natangiye niko bimeze natangiye njyewe bampa 150,000 ariko nyuma y'intambara mbere y'intambara icyo kintu cya banki ntabwo bagusaga banki yari hari yitwa Caisse d'Epargne niyo yisharijaga kuri icyo kibazo nyuma ya 1994 ibintu byarahindutse noneho mwarimu akaba ari we ujya kwiyambariza banki bitewe n'umushahara ahembwa
ubutegetsi rero mu mbwirwaruhame bugenda buvuga buti mwarimu yiteza imbere ubu ubona bishoboka se
kwiteza imbere kwa mwarimu njye mbona bigoranye cyane nubwo na sako ihari ariko kubona inguzanyo muri sako ntabwo bishobokera bose ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo nanjye ukumbona uko nguku sako nta kintu nari nabona igaragaza turi benshi kandi amafaranga dukeneye muri sako nta bundi bushobozi ifite roseti zivana mu mushahara wa mwarimu nta bandi baturage bajya muri sako mwarimu ayo mafaranga rero yicungana nayo ari saleri ya mwarimu nanone bakaguriza kuri mwarimu za domande ziba nyinshi kurusha icyo umuntu ahabwa ugasanga turimo kuhabyiganira bamwe babigeraho ariko si bose
uravuga ko ufite abana biga muri kaminuza bari yishyurira urabishyurira bigenda bite
babonye buruse ya leta ariko njyewe ntanga imwatsiye na leta igatanga indi kubera yuko ngende mu cyiciro cya 3 ntabwo bemera kuba baguriza abo bana totalite yabo ubwo rero ni ukugenda umuntu yiyambaza abavandimwe abaturanyi kugira ngo abo bana bashobore kuba bakwiga ni confiance yabo baba baturanye kababazi uko umwarimu ari umurezi kandi ari honnête adashobora kuba yahemuka njye personnellement niko mbikora kubingendike
none muze urimo urambwira ziriya mbogamizi zigaragara mu burezi ufite abana 3 biga muri kaminuza wumva bavuga iki ku mibereho ya mwarimu
imibereho ya mwarimu barayibona yuko iyo mibereho idashimishije iyo bambona baba babibona kandi si njyewe njyenyine babona yuko hariho n'abandi barimu babona ariho n'abandi bavuga bati nanjye ubwanjye ndi umuhinzi nahemba mwarimu hari ababyivugira bafite za plantation hirya no hino cyangwa abo abahinzi borozi n'ababyivugira ati njyewe mwarimu nanjye namutunga nanubu biracyavugwa
ntibibaca intege
umwarimu abyakira gutyo bimuca intege ariko nta kundi kundi yabigenza agomba kwakira uko bimeze ubuzima bwe yarabumenyeye ni ubwo ngubwo ntashobora kugira icyo abihindura uretse abagenda bavuga yuko ubuzima bwa mwarimu bakwifuza yuko bwahinduka ariko babivuga yuko nabo babona yuko ubuzima bwe hari ibibura bakaba kimugiriye impuhwe bati turifuza yuko byatera imbere ugahinduka n'umukanya bari bamaze kubivuga yuko rwose ubuzima bwe bakwifuza yuko
none se muze bibaye ngombwa ko uhura n'abategetsi bakavuga bati mwarimu arasabye ariko ahabwe wumva mwarimu yagombye kuba ahembwa amafaranga angana
njye mu kigero nigishamo uburyo umushahara w'umuntu biterwa nanone n'uko awushiramo simvuga ngo n'uwanti 100,000 ntagira ikibazo ariko urebye rwose muri iki umwarimu umushahara we bawugejeje nibura hejuru wende 120,000 tuvuge wenda ku muntu w'umutangizi noneho bitewe na opportunite umuntu afite akagenda azamuka buhoro buhoro ndumva hari ikintu bishobora guhindura ku buzima bwa mwarimu
nibitabaye bityo ubwo bizagenda
bite bitabaye bityo umuntu yakira ku ibintu biri cyuko nta kindi kintu ushobora guhindura sinavuga ngo nakareka akandi nakavana hehe nkuko maze iyo myaka yose narabaye muri ubwo buzima ntagumya kubwihanganiramo kugeza igihe nzabonera pansiyo cyangwa nzavira kuri isi nguko uko ubuzima bwanjye numva bumeze nta kintu nkabyaho nta kintu nongeraho nta n'ikintu ngabanyura ubuzima ni uko bumeze bwa mwarimu
none se nanone nari ngiye kukubaza akabazo wenda akamatsiko hari abantu mwiganye bageze mu zindi ntera iyo muhuye ubyakira ute
iyo duhuye njye mbona hari abantu babaye ba injiniyeri muri za construction bubaka amazu hari abandi nabonye bamwe ni ba meya hari abandi babaye abasirikari bamwe bariho abandi ntibakiriho ariko iyo duhuye bumva bangiriye impuhwe rimwe na rimwe bakambuza baturacyari mwarimu bakavuga nti ndacyari mwarimu bikabatangaza nguko uko tubayeho mbese bamugirira impuhwe kubera uko bamuzi bangirira impuhwe rimwe na rimwe akavuga ati nkumarire iki kintu yamarire ni iki nuko amawe na nk'inoti ya bitanu ati genda ujye kugura agasukari cyangwa ujye kugura ikiro cy'ibirayi cyangwa ngo uyino njye kuguha tujye gusangira agacupa ka primus nta kindi kintu ashobora
kwiteza imbere kuri mwarimu bihura bite n'ubuzima mubaye
barabitubwira ukuntu bishobora guhura ariko akenshi baraza kutubwira gukora umushinga kujya muri sako kwitekerereza ubwawe ukabona niba hari akandi kantu ushobora gukora kari iruhande rw'umurimo ukora ndumva ari ibyo ngibyo bari buze kutubwira kandi ntabwo ari ubwa mbere babitubwira gusa buri mwaka barabivuga ariko ibibazo bigumaho ndumva nta kintu gishyashya ngiye mbona baratubwira gira tutazi
wadutuma
rwose njye ikintu nabatumwa mutuvuganiye mukatubwirira n'abatuyobora n'abandi badufite mu ruhare yuko umushahara wa mwarimu kiri hasi cyane ugereranyije n'indi mishahara yabo biganye kandi bahujije nivo kandi bikaba bibabaje kwabo ngabo duhujije nivo cyangwa bari hejuru yayo banyuze imbere ya mwarimu noneho bareba situwasiyo mwarimu akirimo kandi baranyuze imbere ye ugasanga ni ikintu kidasobanutse kibabaje bavuga yuko ngo abarimu ni benshi ariko urebye akazi akora bareba ukuntu babishyira mu mibare mu mwaka njyewe narabikarikiye mu mwaka umushahara wa mwarimu ntawuhuriye n'umushahara w'umusenateri ahembwa buri kwezi cyangwa umushahara w'umudepite reba rero mu zindi nzego ari meya cyangwa abandi bantu bari mu nzego kandi twese tukaba tujya ku isoko rimwe ni ikintu ngiye kintera urujijo ibyo bintu kugira ngo bizakemuke njye mbona bizafata ingufu nyinshi cyane birambabaza ngiye personnel ntabwo ari ngiye ubyitekereza ngenyine tugende tubiganira nta bagenzi bangiye turi kumwe muri gurupe ni ikibazo muri rusange ukibaza niba nta kuntu bareba nibura uwo musharuka bakavanaho nibura bakagabanyura gatoya nubwo turi benshi wenda umuntu ariko bakamuzamura bigaragara ariko ntubone bisumbanye kugeza aho ngaho kandi twese turi mu gihugu kimwe mbona ari ibintu bitangaje muri iki gihugu tubaho biratangaje kubona nyine nkubwiye yuko umushahara w'ukwezi kumwe ukaba ntawe uhuriye n'umushahara w'umwaka wa mwarimu
ndashimye
namwe ndabashimiye murakoze
yego namwe iyo utashatse kugaragaza imyirondoro ye wasanga umunsi mpuzamahanga wa mwarimu mu Rwanda udakwiye
umunsi mpuzamahanga njyewe ku ruhare rwanjye nka mwarimu yego ni mwiza ariko ku rundi ruhande hari ukuntu ni nk'aho twavanguwe umunsi wa mwarimu nta wundi munsi bavuga ngo ni umunsi w'umuganga umunsi wameze gute mbese abo bantu bagiye bavangurwa umunsi wa mwarimu umunsi w'abagore umunsi wa nuko haba hari ikibazo bafite noneho mu rwego rwo kugira ngo babakuvure cyangwa se babereke ko nta kibazo bakabashyiriraho uwo munsi ku ruhare rwanjye mbona rwose ni nk'umunsi usanzwe
gute
nk'umunsi usanzwe kuko nta spesiyalite mbonamo ntabwo bavuga bati akira bitanu ugende nawe ni umunsi wawe nk'ubu harimo abahawe itike y'igihumbi ngo ni depurasoma arero turu kandi yari ahandi bagize nk'igikorwa gihambaye rwose bafata nk'ibihumbi icumi narenzeho mugende mwiyakire nge ndumva ari nk'ibisanzwe ku ruhare rwanjye
umaze igihe kingana iki ukora uyu mwuga
ndumva imyaka 20 irenda kugera rwose
ubwo uhembwa amafaranga angahe
uhembwa 40,000
ufite abana
mfite n'umutware mbese ndu muryango n'undi muntu tubana mu rugo w'umukozi.
40 watubwira uyakoze iki mu rugo?
Nuko mfite nda mvuga ngo yenda mfite umugabo akira icyo ashakisha ku ruhande, ariko ku ruhare rwanjye adahari ntacyo yamarira. Nkodesha inzu nkishyura umukozi 10,000, nta mukozi wajya munsi 10,000, nkakodesha inzu irengesha 30,000, ubwo bimaze kuba 40,000. Noneho ushyireho guhaha, ubwo urumva ko deja umushahara wagiye. Kujya mu kazi ni ukugenda n'amaguru, kwirinda amatike. Ubwo se 40 urumva azakumarira iki?
Ubwo se muri iyo myaka uvuga igiye kugera 20, nta kintu wagezeho se? Wenda uvuga ukesha mu bwarimu
se ari nkawe 40, ukwezi kurashira baravuga ngo umushahara waje, mutangayo nta na 5 masiga. Nko muri iminsi haje umushahara, ariko rwose iyo wibeshye ngo ufiteho na ka avance, ufata 40 ugakoramo 15 wishyura kuri avance, hagasigara 25. Nkanjye ubu niko bimeze, sigarana 25,000. Nkavuguramo umufuka w'umuceri cyangwa se nkawureka bitewe n'uko mu rugo twabivuganye, ariko ari nkanjye ngenyine rwose ntacyo byaba bimariye.
Tugiye ku nguzanyo se, amafaranga nkawe uhembwa 40,000 udashobora kurenza baguha inguzanyo nangahe?
Yewe inguzanyo kubera ko ndi muri BPR baguha 400, ni ugukura inshuro 10, ubundi bagakuraho n'utundi tuntu, utundi dutaxe bagenda bakuraho, bikagera nko mu 300,000. Niyo ufata mu ntoki, ntabwo yafata yose mu ntoki ayo 400. Muri sako naho ndumva naho ari ayo ngayo, ntabwo birenze 400. Kandi noneho hari ukuntu bavuga muri sako ngo ufata dekuveri, ukajya gufata udufaranga niba itariki zitaragera zo guhembwa, ukajya gufata ngo angahe ku ijana bakaguha 5, ubundi ngo fata, ugenda baguha utuntu mbese tudasobanutse. Ukwezi kwagera ugasanga n'ubundi noneho amafaranga uri bufate ni 10,000, ngo ubwo nukorohereza mwarimu. Ibyo ayo mafaranga urumva ushobora no kugura n'igare byibura ngo urigende ugiye mu kazi. Rwose nuko bavuga ngo abarimu ni benshi, ngo ibiki n'ibiki, ariko simbizi igikorwa cyakorwa. Kandi buriya umuntu tariye cyangwa hari umugani baca ngo umudiho uva mu itako, niba umuntu yaba uraye cyangwa atekereza ko bimeze gutya mu rugo asize nta hari ibibazo no kujya mu kazi uzakajyamo. Ariko namwe mujyemo abantu bakuru, ntago wagakora neza uragakora, ariko ntago kabare akazi keza.
Ubwo buzima iyo mibereho uvuga n'ibi ya mwarimu, hari aho ihuriye n'ireme ry'uburezi tubona ricumbagira hanze ahangaha?
Ibyo njye ndumva nabihuza, kuko buriya uburezi buturuka mu murugo, mu baturanyi. Niba abana batabayeho neza, ntago uzababwira ngo bajye mu burezi. Niba baburaye, ntago uzababwira ngo bajye kwiga. Noneho kandi na wa wundi wigisha nawe, niba afite utubazo twinshi tumusumbye, ntago iryo reme ry'uburezi nubwo twarimubwira gute azabyumva, aceceke agende, ariko ntago bizagenda neza. Njyewe ndumva uri ibintu byose birahura n'iryo reme ry'uburezi. Njye nabihuza, haramutse uzarebe urugero, umwana ufite umwana mu rugo ukamubwira ati ndakuzanira akantu cyangwa se ndaguha ikintu, araza ugasanga yakoropye, yakubuye ibintu byose yabikoze. Buriya n'abarimu bari ahangaha, hari ukuntu uvuga ngo umuntu akora ikintu akanarenza n'uko yari kugikora, bitewe na motivasiyo yabonye. N'abarimu nabo hari nk'ibigo bimwe na bimwe rwose bimwe ugasanga hafite motivasiyo za mapurime, ahandi nta mapurime. Ibyo bintu byose bituma nta stabilite y'umwarimu, ahubwo ati njyewe ngiye hari inyungu nyinshi, ngiye hari purime, hari amafaranga ayicaye hano. Ubu hari ibigo bimwe na bimwe rwose usanga buri gihembwe bavaho umwarimu yagiye.
Mu yandi magambo se, yaba ari ya mvugo y'abantu bavuga bati umukoresha nakubeshya ko aguhemba nawe umubeshya ko umukorera?
Mu yandi magambo ndumva ni mu urwo rwego, ariko njyewe siko nabivuga, ntabwo iryo jambo narivuga, ntabwo naritobora ngo ndivuge. Nanone nshyiramo akantu k'ububyeyi cyangwa se k'uburezi, ariko abo hejuru nibo bakagombye kubishishoza bakabireba. Burya wowe iyo ufite abana mu rugo, ni wowe ubamenya ukamenya imibereho yabo wowe se wowe uri hejuru ukuriye abo bana cyangwa ukuriye abo baresi se ko kurareba ukabona bimeze neza hari ikintu umwana adashobora kukubwira ariko ukakireba ukakimenyera ukakivumbura ukanagikosora
dukomeza ikiganiro mwarimu n'umukozi wa leta bijya bibaho ko abantu runaka bahura bakaganira bagasangira mwarimu bishobora kumubaho
icyo kintu rwose umuntu yababeshye nta mwarimu wafata udufaranga twe yabonye buriya kenshi nta n'umwarimu ujya kuri banki atakoze bije y'amafaranga ari bukureyo aza ajya kuri banki yapangiye yose ku buryo nta atavuga ati ndajya mu kabari nicarane n'abandi dusangire abo kibaho ni bake yakeretse rwose abafite ubundi bushobozi bakura ahandi akaba yagiye ajya muri ako kazi gusa byo kuba yanga gusigara mu rugo ariko icyo kintu ntago kibaho na mwarimu mbona atari umukozi wa leta urugero rufatika ni nk'uyu munsi badushyiriyeho abandi bakozi ba leta bari mu kazi nta konje yahawe igihugu cyose ngo abantu bavuge bati ni umunsi wa mwarimu tuwizihize kuki batuvanguye bakadushyira hariya abandi bakozi ba leta bakaba bari mu kazi twebwe natwe turi aba leta kuki tutakoze kuba batuvanguriye iki umunsi wa mwarimu abandi ni aba leta bari mu kazi nta konje yatanzwe ahawe habaye ikindi kintu abakozi bose n'aba leta bararuhuka n'iki nacyo ni ugukora ibintu bitari byiza
nubwo ejo hazaza nkawe ukiri muto murahabona mute muri uyu muriro
muri uyu murimo nyine harimo utubazo twinshi impindagurika impinduka za buri mwanya ibintu mu burezi bigenda bihindagurika ibintu byinshi bihindagurikamo bose ni ukubisengera hari imana niyo yo kudufasha cyangwa se nk'abantu bakuru nabo bagashyira mu bwenge nabo bakareba icyo gukora njyewe ntacyo navuga rwose
ariko baravuga ngo mutange imirimo mwiteze imbere
barabivuga ariko ubuse wahanga uwuhe murimo uri guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu uri mu ishuri ntiwasaba uruhushya rwe buri munsi cyangwa se niwe urusabye uyu munsi ejo ntago wakongera uwo murimo wazawukurikirana ryari wazawuhanga ryari icya kabiri se wahangisha iki ufite inzara kwanza mu nda umubiri wawe uzahangisha 40 nazo ntizimpagije gukemura ibibazo byo mu rugo nzajya guhanga umurimo wowe umva ko gusa bavuga nuko bavuga ko abarimu ngo ari benshi ngo nta kintu bashobora kubongereraho sinzi ubwo bwinshi bwacu rero niba ari bubi kuba turi benshi niba turi babi akaba hari icyo mpamvu ntacyo batumarira ariko turi benshi beza byaba ari byiza bakanatumotiva natwe tukishima bashaka benshi beza cyangwa bake babi
ndabashimiye ku kiganiro tugiranye
murakoze cyane natwe turabashimiye
uretse abahaye ijwi rya Amerika ibiganiro by'umwihariko no mu ruhame bagenzi babo babonye umwanya wo kubigaragariza imbere y'abategetsi ibibazo byabo bigeze aho bumva ko binabaye ngombwa bagaburirwa ku mashuri nk'abanyeshuri
nyakubahwa minisitiri w'uburezi mugira amahirwe yo kugera kwa perezida wa repubulika mukatuvuganira nifuza ko mubyo mutuvuganiraho inzego nyinshi ari urw'abagore urubyiruko bahagararirwa mu nteko ishinga amategeko byaba byiza no mu nteko ishinga amategeko hagiyemo umwarimu akajya kugira abarimu bagenzi be icyo ni kimwe icya kabiri nibuvugeho nyakubahwa minisitiri w'uburezi nuko gahunda nyinshi zisanga zivuga ku banyeshuri cyane kuruta uko zigaruka kuri mwarimu ukareba school feeding ndetse n'ibindi byose usanga bivuga ku banyeshuri cyane kuruta mwarimu ibyo ngibyo ngiye mbigereranya no kuwagaburira inyana nyiniziritse byagera nimugoroba ukajya gushaka umukamo ntawe ushobora kubona nkaba nifuza ko rero ibyinshi nanone byajya bigaruka ku banyeshuri ni byiza ariko nanone bikibanda kuri mwarimu cyane cyane niyo urebye iyo bajya guhemba abanyeshuri batsinze bahemba abanyeshuri bakirengagiza mwarimu ibyo ngibyo mu kinyarwanda iyo umubyeyi yabyaye bajyana igikoma cy'umubyeyi ntabwo bajyana kigozi y'umwana bagombye kujya bahera kuri mwarimu umunyeshuri bakamugeraho nyuma hanyuma icya gatatu nibuvugeho ndaza no kugituma meya wa karere ibyiciro by'ubudehe biri hanze ahangaha bihangayikishije abantu na mwarimu adasigaye aho usanga umwarimu cyangwa mu cyiciro cy'abantu bafite inganda n'indi mitungo iremereye cyane bityo bigatuma ibyiciro bigenderwaho mu gutanga amashuri muri za kaminuza inguzanyo ya Bruce ugasanga mwarimu umwana we yimwe inguzanyo ya Bruce yicaye mu rugo bigatera ikibazo kuba mwarimu yajya kwigisha abana b'abandi asizuwe mu rugo yicaye ibyo ni ikibazo gikomeye
Ministre w'uburezi Marimba Papias Musafira arasubiza
aba ministri bica hanga bose n'abarimu na deje nawe n'umwarimu na meya nawe n'umwarimu bavise meya n'umwarimu wambakireze rero nta menya ko kera niyo mpamvu umwarimu mbyukuri ari ishingiro y'iterambere ko kumwarimu uramusanga muri domains zose kandi buryo reka nkubwire iyo waciye mu mwuga runaka niyo ugiye gukora ibindi ngo amazi arashyuha ariko ntagira gute yibagirwa iwabo uwambeho so niyo waje mu bindi igihe cyose ihuye n'ikibazo uribuka tariko hari ahantu nanjye ndahazi kubera ko naciyemo nubwo ndi kuri urwego ariko urwego narugezeho kubera hariya aho nanyuze twagombye kwishimira rero icyo ngicyo kandi yiba hari na interi zatu tudufite ngira ngo zagombye kuhabwa agaciro hari izindi forums nyinshi mu by'ukuri dushyirirwaho cyangwa se tuzifitemo ariko bitabaye ngombwa ko tugiye kugira ekota muri parliament nkuko tubona yende uhagarariye ababana n'ubumuga uhagarariye urubyiruko uhagarariye abari n'abategarugori abangaba bashyizwe no kubera ko ni cross cutting ariko ugiye gushyira urwego abarimu urareba profession imwe how many professions do we have in this country no one se n'ubikora gutyo kuke basirikare batazavuga ati natwe dushyire hundi abapolisi kuke batazavuga natwe duhagarirwe mu nteko abaforomo natwe dushyire hagwe mu nteko aba engineer natwe duhagarirwe mu nteko uzagira se inteko yifite umubare w'abantu bangana gute reka zino issue tuzireba nk'abantu bari intellectuals turi intellectuals we need to interrogate them in an intellectual way so hari uburyo rero buri indirectly mu byukuri twakwibonamo mu nteko kimwe n'abandi banyarwanda muri rusange ariko ngombwa iba hari fundamental interest twumva dufite zakagombye kuba answered si ngombwa ko tuba dufite uduhagarariye mu nteko kuko abadepite bari mu nteko n'ubundi n'abadepite b'abaturarwanda bose nta mudepite n'umwe uzashyira ikibazo ngo yange kucyakira kubera yuko atari umudepite yatowe kugira ngo ahagarare abarimu ahagarariye rubanda muri rusange n'abarimu bari inclusive so nuko nguko mbibona kandi ngira ngo iyo niyo politiki dukoreramo no mu nzego zindi hanyuma kuri gahunda zihabwa abana ariko yena ntizigere ku babyeyi babo hari umugani ngira ngo utakigezweho cyane mu Nyarwanda ngo y'amazi abaye make aharirwa impfizi ntabwo ari byo y'amazi make ubu ngubu abaye make aharirwa abana kandi tubirebere no mu mibereho rusange ni wawe mu rugo iyo ubonye dukiya rwose uremera ukiyumanganya ugafata kakiri dukare uko bigeza ariko abana bakagira icyo bakora ntabwo rero twanze ko byaje no ku babyeyi ariko kenshi bijyana n'amikoro y'igihugu cyacu kiba gifite na gahunda ya school feeding umu turacyasuragoringa ntabwo turageza ku bana bose we still struggling tuvuge ko yenda tujye gushyiraho gahunda ya school feeding ku barimu notatoro mureke dufatanye
ikibazo gifatwa nk'izingiro ry'ibindi byose bicyugarije mwarimu ni ukuvuga umushahara udahura n'ibiciro biri ku isoko nticyakomojweho mu ruhame ariko twakibajije ministre w'uburezi
ministre muravuga imibereho ya mwarimu ariko aracyagaragaza umushahara muto utajyanye n'ibiciro biri ku isoko mwebwe ikimura kibona ko bavuga ko gishobora kuba intambamye ku ireme ry'uburezi
ubundi ugiye no kuvuga n'umushahara nta mushahara wabona ungana na serivisi utanga nawe ubwawe ugiye kureba akazi ukora nk'umunyamakuru nta gihembo ushobora kubona kingana na serivisi ugeza ku Rwanda n'Abanyarwanda ikintu cya mbere tubakangurira ni rya shema kumva yuko bafite umusanzu ukomeye mu iterambere kubera yuko iterambere ry'igihugu cyacu cyane cyane ryubakiye ku burezi n'uburere duha abana bacu icyo ni ikintu cya mbere bagomba kwishimira no kubatera ishema hanyuma ibijyanye n'umushahara rero ugenda wongerwa bitewe n'uko amikoro y'igihugu agenda agira urugero nk'uyu mwaka wabije muzi ko bari bose bazamuwe mu buryo ntambike bagahabwa 10% ariko guhera uyu mwaka n'umwakurikizaho n'ubundi bishingiye ku bisuzuma ubumenyi abari bazajya bazamuka mu buryo ntambike n'uburyo mpagarike ibyo byose ni bizatuma umushahara wabo ugenda uzamuka uva ku kiciro kimwe ujya ku kindi ariko nanone bikagenda bijyana n'amikoro y'ukungana ikindi rero tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi ni ziriya skimu zashingiye ku mushahara ariko zagize uruhare mu guhindura kugenzura ubuzima bw'abari nkuko benshi bavugira iri ya gahunda y'umwarimu sako leta ishyiramo ngengo y'imari nini cyane kandi zakomeza kugera mu mwaka w'2022 yuno ni inkunga ifatika abantu batakwirengagiza hanyuma na ziriya gahunda zindi zo kubahemba koroza inka n'ibindi
nshuti bakunzi badusangira ijambo ndabona bwana Marimba Papias Musafire ministri w'uburezi ari wudusoreje ikiganiro cy'uyu munsi tumushimiye ndetse n'abarimu twaganiriye namwe mwarimu dukurikiye mushatse kuduha ibitekerezo mwadusura ku rubuga rwacu kuri Facebook ni VOR radio yacu cyangwa se mutwandikire kuri email radio yacu @gmail.com mukomeze munogerwe na gahunda za radio ijwi rya Amerika mwari na RKB gira ubusa naho utaha.